Mumupira kwetu striker.
Mwale kukimanya kukimanya my baby.
Chaka sobuzana ukanincha.
Mwale kukimanya kukimanya my baby.
Nataka kuwe kama mutoto. Love nkuwe mubukoto. Tinkwende vyo vya batogo. Vyo kunzana butempo.
Mr. Danger and J-King.
Are we above the nation? J-King.
Baby
Danger vibe.
Uwamezi wangu nkuhaile. Dali.
Magic, magic, baby. Tuchi kolenka magic, magic, baby.
Mezi wangu nkuhaile. Dali.
Magic, magic, baby. Tuchi kolenka magic, magic, baby.
Mazima kuhuli number one. Mazima kuhuli number two.
Ugamba ni uwinge. Yewe ni uwinge.
Munda musa ikwange. Ugongo wange unyo kabutwara.
Baby na iwe eno love. Eno love. Okundove star. Baby okundove star. Baby.
Kaniwe kachumbo unyura.
Undalide wawo
ndalewo.
Atoki wange.
Baby, uwamezi wangu nkuhaile. Dali.
Magic, magic, baby. Tuchi kolenka magic, magic, baby.
Baby, uwamezi wangu nkuhaile. Dali.
Kolenka magic, magic, baby. Mumupira kwetu striker.
Mwale kukimanya kukimanya my baby.
Chaka sobuzana ukanincha.
Mwale kukimanya kukimanya my baby.
Nataka kuwe kama mutoto. Love nkuwe mubukoto. Tinkwende vyo vya batogo. Vyo kunzana butempo.
Mr. Danger and J-King.
Tukitukitera dan.
Are we above the nation? Magic, magic, baby. Tuchi kolenka magic, magic, baby.